أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى ثم يبزع كبير أنت أشات وردولام تبا ويشيري نتبير أنت تشاري و توقع ويشينو. الحمد لله رب العالمين natukumanga tukyali basiraamu. Twakiraba eggulo aya ya 27 oba luli a'udhu billahi min ashaitaani rajim wahuwa allazi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu. Allah ye yatandikawo yabangawo kye bayita kutonda ate yajja okuzzaawo. Aya enzigatwakisoma okutonda ye yatandika ate inobuso n'amagezi agazzaawo si gaffe, wadde nga ffe tukirabanga ekizibu. Wahuwa ahwanu alaihi, kiri simpo nnyo ku ye. Bwe kyolabanga ekinene, obutamanya buleetera omuntu okugamba nti ekintu ekyo kizitowa. Naye mulaba abasajja be balinnya ku transfoma waggulu, gw'atamanyi bwelaba alinyoga nti aweddi. Wahuwa ahwanu alaihi, songa ate kiri simpo nnyo kubanga yakola ki amanyi. Allah kyava abuuza ala yalamu, mulowooza mmwe baalo Allah tamanyi? Wahuwa man khalaka, nga ye yatonda, mulowooza tamanyi? Amanyi. Walahu lmathalu lala fi samawati wal ard, Allah ye wuuyo alina ekyokulabirako ekyawaggulu mukulu ne mu nsi. Wa Allah subhanahu wataala talina kimufaanana, yalina ekifaananyi ekisinga okuba ekyawaggulu. Wego bekyogezaako okumufaananyiriza, bannaffe bagamba nti Katonda yatonda omuntu mu kiki? Mu kifaananyi kye. Babategeeza omuntu afaanana ki? Katonda. Okubanga agambye ayogera n'omuntu akola ki? Awulira n'omuntu akola ki? Kitegeeza ekifaananyi kya Katonda kye kyaffe, kubanga teriyo kitonde kiraba kyogera. Katonda yakola omuntu mu kifaananyi ki? Mu kifaananyi kyani? Oba mu kifaananyi ky'omuntu? Bamutonda mu kifaananyi ki? Amanya ati era kye kimu kwe kutegeera. Kutegeera kuzibu. Baatonda omuntu mu kifaananyi ki ng'omuntu kyafaananamu? Naye Allah okugamba nti nina amaaso, embwa terina maaso, emukono laisa kamithlihi shay, Allah talina kimufaanana. Olw'okubeera nti tetulina kye tuyinza kumukubirako kuba tetumumanyi. Walahu lmathalu lala fi samawati wal ardi, kifaananyi kye bwekyogezaako okubeera mu ggulu ne mu nsi teyakitegeera. Kyafaanana kino, lam yakun lahu kufuwan ahad wahuwa alazizu alhakimu, Allah yewamaanyi ate atakola nsobi. Daraba lakum mathalan min anfusikum, kabakubira ekifaananyi nga akiza ku saidi yammwe kennyini, mmwe kennyini kakuba ekifaananyi. Hal lakum mima malakat aimanikum aimanukum min shurakaa fima razaknakum. Edda wabanga waabi abayitibwa abaddu abaafugibwanga bakama baabwe, naye ku mulembe guno tebaliiwo. Kifaananyi kiyinza okukuwa abantu bwe baagendanga ne batabaala mu ntabaalo zaabwe gye baagendanga okulwana, baawambanga ebintu bya mirundi esatu. Baawambanga abakyala, ne bawamba abasajja, nebawambe ebintu ebintu tubiyita alghanaimu eminyago abasajja bawambiddwa tubayita alabid abaddu abakyala al ima abazaana ebintu bisatu mu mulitalo abawangudde baagendanga nabyo naye oluvannyuma lw'olutalo okuggwa ebintu ebyo gye tuwambye ebigaabanwa abazungu baziyita buuti eminyago ngengatto za buutu zikwambala eminyago egyo gigabanibwa okusinziira buli muntu amaanyi gaakoze ki gaakozeseza sajja kundi oyo akuluusanye nnyo nti ye atwale nti esatu n'embuzi ng'ennyama y'ekiyizzi nyama y'ekiyizzi bagigabana okusinziira ku contribution yaki ya buli muntu eyaleese embwa n'omuguwa wanjawulo kuyazza obuzzi abayeyunzeeko afumise wanjawulo nenanyini kitimba wanjawulo bo babimanyi kati n'abatabaazi buli omu bamuwa okusinziira ku maanyi nekyeyataddemu kize kitege kifaananyi kyomukusomoja abasinga mwayigako nze nayigako omulundi gumu naye nebinsala mujjukira omwami we nga tukyali bato kati abayizi programu eyo bagimanyi n'obusiraamu bubuli era singa omuntu etteeka ligamba mu lutalo mu ntalo ezaffe ez'obusiraamu man katala katiilan falahu sirbuhu omuntu atta omulabe gw'abasse byamusse nabyo bibye omutidde ku nsolo nsolo ye byabadde alina byokulwanyisa ebyo biba biki bibyo bwotta ekkumi munyago gugwo kakati ate waliwo ebiwambibwa in general olutalo lumaze okuggwa netwesanga twawambye essomero netwesanga twawambye ekintu gundi ebyo bya tebirina engabana byabyo mu qur'an mulimu engabana kakati abasajja tubawambye katusooke bakyala abakyala nabo tubakuŋŋaanya kati katuleze ffe tuwangudde olutalo ga naye ali ona ataddemu amaanyi mangi genda olondeko wali abakyala musanvu amu babiri basaa kyomaze okulusa kitto jjako bana omundi gwe jjako babiri gwomu ani atafunye abakazi bagabanwa abakazi awo bakadde baffe babanga batusunsi babayita abazaana abazaana abo obakozesanga abakazi bo tebaliiko namba nebe babanga basusse makumi abiri abo si bakazi abwe ago maanyi malala omukyalo oyo muzaana oli waddembe omutunda mukati abaa bampadde abawala bano bangi musanvu nti mbatunda ani alina ku ssente oba si ekyo bakukolera emirimu ne bagenda balime ewagundi ng'abasibe ne bakuwa ssente nabwekityo abasajja bagabanwa era baba ba mugaso nnyo obatwali waka ne bakukolera oba no babapangisa nga gwofuna ssente awo be bayita nti omuntu mamalakati aimanukum abaafunibwa okuva mu mikono gyammwe bategerekesa abaafunibwa okuva mu mikono ewaka osobola okuba n'abakazi ekumi kikumi olidde guba omutabazi omulungi osobola okuba n'abasajja abali awo obapangisa ne bagenda ne bakola ne babaleeta ssente byona abantu abo etteeka ligamba al abdu wa mamalaka lisayidihi taba na kike gwe bagweyeza kawunga ne bala ne bagenda ne balima gwojjayo ssente nubalabirira lacho ufula wanga mubaka be mali ya zaka Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba singo mtu mukama we nisu kula bibubuka ngali amai nindi gamba gendo nonyeze milioni satu mkutuwe mwuchi mwudu kakati baku gamba wandi kilomusa joyo agendenga akolachi omwe banga ya kuwela musintizo agendenga asabiriza mubachi mubasira mbanangi kama wange ya mpande baruwe no mjiraba njie ya ngami milioni satu na ikati mbuze mchitundu ngabo tusoni ya wakendo kubaji ya njaba wa ibulaa ya wa muindi ya wakenda wa soda wakenda wa soda wakenda wa soda wezibu wa yunga tuwaji ya muka mawe nga muandi ikila ndiyo tacha alimudu afuse mwana wachi mchu kile mawekeri wa tuwaji chunyumi ya kukaswala nchabasale swala yijibu batekwa kubabachi bana babobo opposite yawe bebaddu nibo bana abaddu ekikumi tebabalibwa abatu lifenna akati omuddu Allah agenda kutuwa ekyokulabirako nti kamba kubiri ekifaananyi kino kumu singa nakuwe Mario oyina enje oyina ebyobugagga walisanyuse nnyo kubeera nti omuddu gw'ofuga aina pawa nga gy'oyina mu Mario kale akisembe abasibe bakulimira kasooli walisanyuse nnyo abasibe babeerenga mu kasooli oyo beekazizanyizaamu nga gwennyini ye buli omwana okabunozi nga alyanga atwala muntu yali kyagadde Allah ekifaananyi kyayagala kituleetera nti fetuli baddu mukama waffe yani position y'obuddu buli mugitegedde toyina kyoyina buli kyoyina kya mukamawo kati mwenna muli ibadallah baddu baani mwina mukama wammwe ani kati Allah kyabuuza namwe mwekomwe ekifaananyi obuyinza bwa Allah mwagala obutoolako mubuwe abamu ku baddu be mubaffeyo abamu babalyaza amaanyi president byateeka okukola obuyinza bwe mwagala kumubuggyako ate bubudde mumwe basiviliyani mumwe musalawo tewali ali kyagadde buyinza bwe kutoolwako si bwe kyalibadde ne Allah tayagala mwabaddu musalimbire mu kitiibwa kya mukama wammwe musigale mu kyobuki mwenna muyibito oba ekifaananyi ekyo kinaategerekeka nkiyise wala olw'obuzibu bwakyo nsobole okukiggusa Allah agambye baraba lakum mathala ayagala wakubira ekifaananyi ekifaananyi kino abawarabu baali bakitegeera bulungi lwaki kubanga baalinga bawangalira mu ntalo bawamba bakola batya n'agamba min anfusikum kyammwe mwennyini mwekummwe mukyekubireko hal lakum mima malakat aimanukum min shuraka abaana mwe mulaba malakat aimanukum emikono gyammwe byegyafuna betugaye bebaliwa twabafuna na mikono mikono gyaffe nga gimazo kuva mu bato abantu abo betuwambye obuwambi nga baddu abatalina buyinza bwonna abawansi mu society ekigambo muddu ye yabanga asembayo okuba owawansi oba ntegerekisa owaliwo no mu society yaffe ani asinga okuba owawansi hausi gaalo ne hausi boyi kale Allah agambye hausi boyi ne hausi gaalo yali ewaka obuyinza obubwo oyagala abeere kyekimu nga bwe weeyisa mu maliyo ng'osobola okukikolamu kyoyagala ne hausi gaalo oba hausi boyi waddemba okusalimira mu maliyo agikozesengako bwogikozesa bamubeegerako buki bamulagira buki kati Allah agambye ye boss mumuli ba hausi ki abuuza mwe wate mukyagala buyinza bwammwe kusalimbirwamu balala nange bwe sikola ki bwesaali kyagadde kyagamba nti hal abaffe lakum mima malakat aimanukum min shuraka abo shuraka bemungattako abali mu maka gammwe bemwafuna ne mubagatta ku famire zammwe nga si bawansi tegereka bulungi bannange abantu abo bemwafuna nemugatta ku famire zammwe mulina mumuwira mwalyetaze nnyo babeerenga fima razaknakum min shuraka fima razaknakum nga balina sheya zezimu n'obuyinza bwe bumu mwebyo byetwabagabira mwe abatali baddu bakama baabwe temwali kyetaazi mupakasi waka kubeera nti alina rights zezimu neza mukama we ne allah kyagaa nammwe nze allah nyina ebyange nga allah nyina power supreme power kummwe temuyinza kunzijjako buyinza bwange nga nammwe bwebutayagala kubajjako buyinza bwammwe abawansi bemukozesa fa antum fihi sawaun mulaba nga kijja okubeera nga mwenna muli sawa kyekimu mu buyinza headmaster kyekimu n'abayizi omwami kyekimu namukyala n'abaana aa boosi abeera boosi so tebisobola kubeera nga sawa mwenna mwenkana headmaster n'abaana ne batiica aa tuli fenna takhafunahum kakhifatikum anfusakum nga mulina okutya okutya okwo okw'amaanyi ennyo nga bwe mutya ku myoyo gyammwe nti bwe weeraliikirira omwoyo gwo n'obuvunaanyizibwa bw'oguyinako kyekimu bwe weeraliikirira omupaka sewaka si kyekimu allah kyayagala otugamba kiki nti w'amaanyi ku ffe ffe tuli baddu abawansi kitusaanye kusalimbira mu buyinza bwe nga naffe bwe tulaba nti owawansi teyali badde kyekimu naffe mu buyinza allah agamba nti kadhalika nufassiru layaati bwe tutyonno bwe tujja tutematema amateeka gaffe liqaumin yaqiluuni eri abantu abategeera singa mubadde abategeera ne mumanya nti buli gureedi erina weekola ki weekoma nyinimu ayina allah yennyinimu ffe tuli baddu oli ye mukama waffe omuddu talina kyalina balagira mulagire bagaana mugaane bamugamba bugai kola kino kino tukikola kyebagala kyebamuwa omuddu ewaka ffe wetukulidde emyaka ejjaffe ngaomuntu okukugamba nti ewaka nyina abapakasi basatu omupakasi yabanga kitegeeza ki omupakasi yabanga ani shiani ateeka okubanga yalinga eitha mulaalo mukiga oba munnarwanda abo be baalinga abaki bapakasi bajja banoonya mirimu kukola abasajja batu olidi be baalinga bapakasi mubiseera byaffe ebyedda naye omupakasi balagira mulagire enkyo ojja kulima walo gerera mu nku kola kino talina rightsezi awansi nnyo ku zizo era bwagezaako okujagalala oyookola ki eitha kumubonereza oba kukola ki kumugoba nabanga ne yaadi ojja kulima bweziti kusajja wattu balagira mulagire akati kyesisiwaza abaddu okubeera nti bye baalikoledde allah ate babikolera ki allah baagadde okumwenkanyankanya n'ebitonde bye kisoboka bino bitonde eri gureedi y'obwa allah ndala nnyo n'osaba ekitonde kyewalisabye allah tikisoboka allah kyagala tutegeeza allah gaa bali taba alladhina zalamu ahwaahum bighairi ilimin wabula kizuuse nti bagoberera abo abalyaza amaanyi ahwaahum ahwa kiki okwagala kw'emitima gyabwe bighairi ilimin nga naye ebintu biriiko okumanya kwabwesimbu kakati ngaffe wali mu buganda ebikwatagana n'enzikiriza byonna abantu bagobera ahwa kwagala kwa mitima bakadde baffe baatuula biseera ebyo oba baali batamize oba batamiivu oba baali batya sisuubira nti be baali abalungamu ennyo abatusookawo tibajerega bujerezi ku byenzikiriza allah mu aya ekikumu ensanvu swati bakara agamba waidha kiila lahum ittabiu ma anzala allah abantu babagala mugoberere allah byaleese qaalu baddamu nga bagamba batya bal nattabiu ma alfaina alaihi abaana ffe tujja kugoberera bye twasanga baki allah naddamu naayibuuza awalau kana abaahum la yaqiluuna shaian niwankubadde bakitamu bwe tebalinamu magezi n'akamu. Kubya Katonda bataata baali bategeera wallahi byabasobako, bya Katonda byabasobako. Kyekyaleetesa bannabbi sajja baatula ne bayiya naye Katonda, Katonda tumutandike tutya, jateeka okubaawo tumutandike tutya, abagezigezi ne bayiya. Laga nti wategedde nti na shaitaani ewe bayambako. Bulijjoono mbagamba mmwe Abaganda, ensibuko y'okusinza kwammwe ebitali kusinza bintu biramu ebya shosho ne spiritual, ebintu bifuwa no mu Buganda nnyo kikumi ku kikumi. Abantu baayiya buyiya. Bulijjo mbagamba wano nti Abaganda jajja muyani siyo kindi mutabani waani waggulu yaani ye Allah. Baayiya ahwa nabo ne bapangapangawo Katonda azaala tazaala muli basiraamu nkiisiru tazadde nti ate muli bazzukulu bati kintu ninambi baava wa muggulu tatabu yani eggulu bintu ahwa abantu baakola ki tebiriiko. Abazungu bagiyita falase, falasi bufere, bintu bya buferefere. Abantu baiye buye ahwa n'abatuulo bwe batu balina ebyabwe ebiri ahwa mpewo n'abakusoga n'abaga buli okujjako ekituufu kiri kiki kiri wano ekyajja kimenyewo kitabaganya abantu bonna nti Katonda bwati bwayimiridde naye nempangapanga y'abazadde baffe ahwa. Olowooza singa obusiraamu tebwajja ne tusigala ku nsinza yaffe yaki eyennono Allah, singa obusamizi obuli wano sibuyitirivu, singa buyitirivu nnyo lwaki bintu bapanga biki bipange. Sanga omusajja musiraamu gaddeza musiraamu naye bw'aba ayalula abalongo ayimba atya sheikh ng'oli mulongo sewaso akazaala baana sheikh omusajja yesibye n'ebbumbu balisiba ku mutwe nikubanga omuge ogwe makka nibasiba ne muno nga gulinga omusipi sajja mukulu bano bakadde batu ba Eid Ishaq bagenda kukola ki ng'abalongo be bayimiriddeko eki ensi eno ate nga gwoba zadde tebitetenkanyisika gwoba zadde ate bayimiriddeko ensi kati bakadde baffe bapangapangabwo ebintu oyo oluusi ebintu byekiganda birowoozi bwebigendamu ennyo kizibu nnyo kumusiraamu kizibu muwulire emibala gyewammwe kirimu obuwemu muli omusajja mukulu nawe mulire muki mu bantu zirimu kuba tuli ku mukolo tweyanjula omusajja mukulu bandi najja yogere kino zino situulya nako naga nze muzukulu wankali nimbuuza bannange mutamiivu nti neyo layini gyeri nkali musajja mukulu yogere kintu ekyo mu baana abato ebitategerekeka naye nga yawuli alinga ali ku hadithi lkudusi yasemera abantu ahwa bakadde baffe bateekamu ebintu byaki. Allah agamba nti ebintu tebiriiko ilimu ahwa buli bantu buli ggwanga lyateekawo ebintu buli ggwanga ekyaleetesa bannabbi kulongoosa kutegeeza abantu kiki kituufu kundajagae nti kyekiganya abantu okutegeera kugoberera byabaki naye Allah abagobyeko bamuzeeyo okutegeera la yaakiluuna shaian bali tebalina ke bategeera n'akamu kuba byonna byali contradictinga ne Quran buli kyonna ekiri mu butonde nga kikoonagana ne Quran ekyo ahwa bakiteekawo mu kwagala kwabwe. Allah agamba wa amma man khaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa omwoyo gwo woli guziyizaani lhawa ebyo bye baateekawo ebyobwagazi faina aljannata hiya lmaawa janna bwe buddo janna bwe buddo ebintu bya Buganda byonna genda ngaobitunuulira mpola mpola sajja nakunganya mwanyi nya ate enfumbi naziteeka mu kibbo n'obwataana ataano neyeebaka mutma innan mwanyi gozifumbi gozifumba nya sabi bagenda bitegeeza ki bigali kize siale bigala ki sasa jimbo ngati bikali kati bali tujja ikibucha uye ka kuza bizibu ahwa pia nevi singo mungi vya Uganda kumsinza jingamba ahwa bantu wali panga nifani Allah agamba faman ya hadi man adalla Allah anayizo kuburu okuwa burunga Allah kwa asazeho kubuza jali Allah anga yasazeho wano Uganda wa fahaji mutini yatandi kubusawu nga tuimutu bato banu ali tusoma primary wa nda kumulembe kwanga nabayibayi nabe kwa mini msau taka didem aino bukuntu obukadde no busoro yabutta na buteka mwe bu sama nabe kungana ogaba soma Qur'ani bwe muri wano bara bo muntu akole byunyi busoro bukadde yabutta ate nabali yako sente akole simu ali obusumi na afulumi yati nempiso obwongo ne butakujira nti waki takwata bulunaku akakutia nasisema nagenda asuubuza abantu n'amasimu akakola kati ameze ekijanjalo lunaku lunu kera ebijanjalo byasenze kakati lwaki ameze ebijanjalo byakalimiro kimulujja natandika kutunda 2-5 ng'asuubuza naye n'owulira nti olwegwe yaggyeko sente ku mulembe guno n'olwegwe yanyaze akatiiriddemu embeera eyo Allah abuuza ani ayinza okulungamya Allah gwe yasalawo okubuza jali wama lahum min nasirina abantu abo tebajja kufuna kolaki gwe bakugambye ateredde fa akni wajihaka feesi yo gikoleki giyimirize yimiriza feesi yo liddiini ku ddiini ki hanifan eyo eri mu straight line engoroko etaliimu nziro etaliimu nsobi etalina nkeka dini hanifa edini nesimbu kuba oteeka feesiyo okuteekako feesi aba ategeeza ki kyawoba oteeka eriiso lyoyo ka awali edini hanifa edini etalina nziro edini kyolowooza etalina nziro ono bulijjo mbagamba nti wallahi nzinga nzinga omu endowooza yange egamba olwaleero Yesu najja leero nakkabusi n'asooka okusabirako mu Kiyudaaya n'avaayo n'agenda Namukozi n'avaayo n'agenda mu Kiyinda n'avaayo n'ajja wano n'abagambye abaye bwe ntambude tambude ndabye eddiini entuufu eri emulooza eba ddiini n'agamba ebyo nebyo muliko bizibu busiraamu buteeka okuba obutuufu olw'ensonga ezijja wamma eddiini etiina kikwesittaza ye hanifa tiina mbaliga hanifan eri mustaqiman bagambye nti wa akimi wajihaka liddiini hanifan feesi yo giteeke awali eddiini eterina nkeka mu ddiini zonna eterina nkeka yaffe okujjako omuntu ye aba n'enkeka nga ye ng'omuntu naye ng'eddiini eri kirini ebintu byayo biri kirini naye embeera y'obuntu yo ndala masala omuntu alagira kunywa mwenge kati omusiraamu ayinza okunywa omwenge ekyo kike naye ere etteeka liri ntokola ki tonywa teeka ti eddiini yaabwe eri hanifa teyina nziro teyina mbaliga ebintu byayo biri straight forward kwobosa kibaga nti ihdina sirata eri mustaqima ekkubo woba oteeka feesiyo woba oteeka amaaso woba otambulira kyaba ategeeza okuteekawo feesi aba ategeeza nti tambulira awo awali obutuufu kugambye nti ediini zonna endala weyabadde isa alaihi ssalaamu azze haramu tayinza kuzibeeramu nino tunule bannaffe bayingira mu masinzizo awalan allah agamba musa alaihi ssalaamu fakhlana alaika jamuki Inaka bilwadi al-muqaddas kuwa warowodi chipo chitukubu engato zijimu wazijamu. Isa ne Musa aliya soko kujia. Musa muka ije muenga te chipo chitukubu. Chitige kikabu unji nyo. Muntu nga ine dilo lienga li nilio. Nizo di ingiza amba getisi. Takwe unya. Butia teo. Ewa Allah sebu uli asabisa. Mebadi nkuba nema getisa zi ingi. Musa kalicha zonda wane wafiziri disi wame kwa yambande munga liye yonna yora banga umkazi yambande nga mkazi mchitiwa chobu charabwe mburi kalicha zafu ni wabayo mtu wa hingi na mkani sangalibwe ngalibwe mkani sangalibwe kwa burundi ya aliwa alie mimbali asabisa na yeba alinabo batude kuntebe bachara ate kumini atete na asabisa na gari rurumu gana mwana nafa maroko urabibu wa saba ngabali mu music etalia ya etalia muna kushuo kuleka ntipate ni music yerie ngande ya bagundi bali enja ulo mviri huli yote mirabela music yenyini Neba pasta basi nevili kazi. Haula wana. Nyemwe temula wanze shaifani sijira vangako. Nyembu tufu chifana nchindi fana nyili sabu ubunga ambi njabi fana naba imbi bako. Kamilion. Shaifani tisora kufana reverend. Teiza kumwe fana nyili. Ya deseka. Nenda wange. Kale mungu ya tingo kumaya. Nenda wange. Nikuwe uwe ilo mwana mtututum miyake iji Livland ni seka ni vayimiliwa ni kamilion mwana bakula kendube South Africa haine jago ni shaipa haine jago ni shaipa haine jago ni shaipa ni yenye nyeni ya nkugu evi korobi unene uwe uunya atemu banywa nenjaga kati yudini chikaji haba loku libabu ukabubusi nebalikana bali mundongo mbuba sara sara ya chikaji masikini isa hizo kujana vila nabu fono msajja jane yetegeka na maloku senya na isa mazimu kamwa na nabe vigere na jabi khushua na nabe Allah ekifana nchora vila dalango mtu alimu kukolati bali bazina buzini na okubuka ne bavuka ne nduru ne bakuba isa hizo kubabira munga bazina bwe batu ne na abuka nabo mu bwongo obo kijja nti nabya sobola okubuka na abantu abo tikisuka batula musajja na mukazi mukagundi atula ne gundi isa sobola kula no asobola gena mukrete na atula nabo nga bakazi wali omu atenno rusa abulira mukazi nzimbusa busa nti isa sobola kubira yo nabira bonna ina kuba kubanga abadde eno abenda mukozi mudeno mugende ku muzikiti mugende ku muzikiti abantu sinkana bintu mwabi wabia mugende mugende eri banna mwe gye bali gye bazina atete muingira kati mumaze kunaaba ate kwa kwate nini salata mustaqima Allah jagambi nje dini hanifan edini etaina mbaliga edini etaina mbaliga fitratallah bwebubumba obwa Allah lati obufatara nnasa alaiha kuyatondera abantu abantu babatondera ku bubumba obwini nsonyi mwalabye ku TV omukazi n'omusajja nga batambula bukunjegere mwabalabye kyalito nawe toyina TV oba tolugira omukazi n'omusajja nga bali mu Kampala wallahi nga tebalina ako kagui kituzi nomari abantu nga bagenda babawere kwira Principally, that's a bad one. No one child. Ah, umukazi nga umusajja akutibwa ati ku mukyala batambule yaafrikari bali kutembe lyabo nga tebalinako kagoye nga bwe bazaalibwa ai temulaba temulaba mawulire
wallahi mutulyazaamaanyi
okusomesa abantu nga ba tebali mu afrika ya 12 tuli mu 18
La hawla wa.
Bali mukuliyabula. Mumanje bali tobwere. Hawla wa la quwwata. Kiri hapa nyi. Kazi na msajja batamba. Eyo si fitra Allah fatara an-nas alayya. Waliwo butonde Katonda ko yatutondera. Wallahi subhanallah. Baina abana baina bannazaala baina bakadde baabwe yabange mujemule bitaata natutonda nga tuli kuba n'ensonyi ng'abantu ensonyi abo aya mu surati al-araf Allah atugamba nti la yafsinannakum ashaitana kama akhraja abawaikum min aljanna yanziu anhuma libaasakuma liyuriyahuma sawa ati sani yayambula bakadde baffe tebegezekako kubatawaanya nga bwe yatawaanya Adamu ne Hawa ne bambula fitra Allah yatondera ku fitra waliwo ebintu nga bya butonde ebyo tebyetaagisa na ddiini yonna ng'eddiini bw'ejja eyongerako buki masalan wali waffe mu Buganda ng'Abaganda tebannaba kufuna ddiini tezinnajja waliwo embeera ezitulaga nti bakadde baffe baawasanga abakyala ne tugambye engalo eno nsajja ekitegeeza enkazi zisigadde mmeka balina nga abakrita abangi fitra mu butonde waliwo ebintu byetufaanagana mu butonde n'ebyo kendola b'enkoko ewaka abasajja abaganda abo balina hikima mu bintu byabwe bwe babanga bafumbiza omwana baatekangawo seggwa ne mugira nga babatekereza obufumbo mumutambulize ku constitution ya seggwanga kimwawukananga constitution ya seggwanga filhaqiqa obufumbo bulina kutambulira constitution ya seggwanga enkoko empanga ili sheikh mulamba ugambe sheikh huyo tumukuwadde genda obufumbo butambulize constitution yeyo Allah giyakukwate ani yali asanze enkoko empanga ng'erwana n'enkazi siriyasiri nga zikubagana gyekiri gweyigamu kyako kakuyigirizaki omusajja okumusanga afunyiza ne mama abaana afunya n'omukusajja constitution oba ogivuddeko yaseggwanga fumbo tebusobola kubaawo taata afunyiza kisoboka awo enkoko agambye ogikopeko eyi seggwanga bwe buwungeireko nedi yingira ewaka neyingiza abantu baayo abakazi baana bameka kaalo mainna tunabiryaka subuhi etuzuya kiro fitra ndaga ekiro nakibakolya kuwumula abutonde n'ebintu bira biwumula leeta seggwanga endala eŋŋenya ewaka ziba ebbiri ku makya mbadde nyina ginnima nga lwe seggwanga ekoko lima nendala mu kyalo neziddamu naye mesigi ninga ni kati obeera ekitanja eki nange nenfumitiza ng'omuntu mesagi gyenfunye eno bwenkoko lima nka leeroyo tonnumba neka nange ndyero tojja buli omu ebere kaalo kaayo bwetyo emesagi mabe nzitulula nga zeeweereza mesagi nze bwetyo bwengisobye nti bw'oba oyagala obuzibu kyangu eno olakanira gy'oba obuzibu kyangu eno ntambulira mu layini eyo nawe nyinimu bakuyigiriza nti abakazi boobeera nabo naye tukkiriza musajja w'ebbali kujja kukola ki seggwanga ekusomesa constitution Tegwanga bwezula kokulya. Emala nakka bwenjula bulungi. Ne bagamba ah, bismillah. Bonna benfuga mujje. Ne bajja ne basiyalinga.
Allah.
Yafitra. Butonde bwaffe. Bwosa Allah yali abuliddwa gy'ateeka enkoko eyo empanga mu nsiko wali wajjudde. Aga nti bayigire ku eno. Abana balina amagezi. Ku makya neegamba abangi nti ffe ng'abasajja tulina okuzuukusa abakyala. Obudde bukoze ki? Tulina kukola ki? Fuluma tugenda kukola. Waliwo enkoko enkazi ekokulima. Ensajja ziganju bannyinimu be balina okuyita abantu baabwe. Abali mwebase nti obudde bukedde mugire mweteeketeeke. Buli kintu okiraba nga kiri ku fitra. Butonde. Naye gwe baba bakwasizza enkoko olowooza bakuwadde kulya buli. Tetujjaku buli naye tetujjako bya kuyiga. Omukwano oguli wakati w'enkoko ezo ezo ne kumala kubeera mu maka gaffe. Ate kimu kubisa amaka gaffe. Agange n'agago. Bukodo. Mukimanyi nabo obuzanya paati nene. Mukazi w'okumutwalira obutwali kipaani kya siringi bibiri. Kipaani kwekyanga kyokuza. N'ogamba arahma. Ye salaamu aleikum. Wekusalaamu jaam. Salaamu yiyo. Kapaani akuyinza okulaba bwasanyuka emirimu agi naga nesi oba kyero kyabasomeseza abasajja bakulu obatugamba nga agisaaga akapaani ko kaleeta mpolampola olaba etaala zizikidde balina nga etaala zaabwe zizika n'akamugere kwan kankukaako bano tebabuulira nono n'akamuwira eno bbali bonna nabawa naye nga bwe tategedde buli omu agamba asinga kwagalanga balina siyasa bafuga bamama baffe ku buntu butono kati waliwo obuswiki bw'omuti buno bulinga sigala okamuwakatika kanuuni nange ompeeko zirimu mukwano gwae muwarabu nalimaniriza ku story eyo naga naye bano abaddugavu kyetubalabyeko obuti temuyina mukwano nabakazi bammwe filhakiika yambuuza ekigambo nambuuza nti wali okozeza ku mmere n'ogiriisa mukazi wo nemugamba nti wallahi sikikolangako naŋŋamba nti genda okikole ogikoze ogimuliise onunkubira esimu wallahi nakikola naye kyali kyanjawulo nnyo nnyo awe ndabye otya nti wallahi sikirangako kyendabye ensanyu okujaganya subhana bintu biri bya bulijjo yekakanaka enkoko kekulabw eri tewaba noluusi kyakulya kabakanankananka nengani mulyako abantu batano kobiiridde ndi mumugabane nezigandi ono atwagala
era abasajja musajja bwaliyo nga takyaliikako kake
baku ku bino bye mbagulira amafuta seeka ntwala omunyo twala amafuta ebyo birala ezo arukani mpaji ezo tebyagiza kwebaza nabaleetedde akawunga timwakalazi n'ebinyeebwa nemukere kakati nemutaneebaza nako kati bakwebaza wadde osubira ute tebalye ekitebabe muwarabu aga la shukura ala lwajib ekiteekwa okukolebwa tekyetaaga kukwebaza naye genda ne swiiti zo bbiri ngenda naye butta amannyo omala okukali ogira ki kaleese mu ngeri mbadde eyo nenkulowooza nga kampaanidde bulungi kali ngaekinusu ola obufuntu buswiti mbusaze mu dduuka nga buli ngaekinusu mbuzza omukazi bino binusu byo bitadde wano nti aba mweta simanyaani biri ngaekinusu ekyolukumi swiiti ginusu omukazi nikwerereko siri ginusu wuuyo ajakambale sikalabangako nti nange nkiteke nitokalabangako naye nunaku naye bwomala okutoka mala awulamu mpaako muzanyemu naye abaffe asajja fe abakulu tetukyazanya naye mwe muzanya nabi saa sallama olumu yagamba mukyala we tuduke Aisha. Aisha ya chali mwala mto na biya gendo kufa Aisha ine miaka meta yumulika na mwandu kwa miaka kumi na mnana ya chali mwala mto tuduke mu niziba tuwa uzo kutuka ni mkazi uo tunye dale elio uzo kutuka ni mkazi uo mchala jangu tuwegele nivaduka oizi na binajirachi niba musinga kalika alika wala kakati vinta ni wakone baddamuru lala na binasinga jari hata niso kusakachi mubili enyembele ya wakawa ni wafe shomoka wallahi uve wakangu nyize atino dayungu cha nyize Allah seka sori kwa hafati semesa nje waka weta aka siyasa ni wobo uli imbe tebako la chi si adisi ya hafati semesa wako wotari imba tu shabula kuwana maka makano katamuliza ku tawahidi ono wa amanyi wiki salam tu shabula kuwana maka Ote kwa kuteka mrembe kuna kuita siyasa wapo yingira kwa tupa kutumia vizigo noka omisajia vizigo tabilisi jate musajia subhanallah alibi mwade kiloza nyame ni mchila kune chile nge chamuliwa ya chingu asiata ya chandemuro mposi wabi elami de tene tuwaji kunye Newa uli nanti bambi wa boda kubbe nanti wa boda babi haiza kunyigira ye watu ni utugu ndugwetezi kanto umbuka ni mumanyi ni samu njukila kumasa uro kumulie chekuro cho Newa miteka ambi nunti wandu miye viziko ndi sete guwazira ba chekuro se utuchiria wakana gaba mfama zinabimu nga nunti gaba alana wakakule ichi jitamu mwama zi Ukikokeka musiyasa ababoda babigwe bawayirize bonna babbi Twena mtawana kasoberanga guruna ko kirono okola ki oluyise msalama nsalama Ne nyama yanga jitutti Kai ne biziku byala yi nyate kezi nyama bi Madimu omuchi Hena mukuba singa towanga munda yakuwa magezi towanga muntu chintu ngoti ji Nene siachidda mwabiru akachinkola ebi Urobo mdabamba uli le Mbika nyuma Eo mteka mbino Ukukukira mazima swadakta Totoo na kujita u Allah te atugama anti Obutonde Obutonde Walgo chifaiti obutonde katonda kuyatubu mbilo Mutuwamu bumbanga aine nsonyi Mutuwamu bumbanga aine obusungu Mutuwamu bumbanga aine chita Mutuwamu bumbanga aine dini kumutima ya chukula abantu waka nzitoza njako sina achi sina dini ya ukanyi nobuchi la tabdila li khalqi la siri agenda kuchusa ntunda ya katunda dhalika dino lukayimu ya dini ngoroko fu entere vu agama ntua lakina akthara nasi la ya alamuna abanda wa singo unitevache mayinti dini ngoroko fu yeno etambla nobutonde utonde buku gamba chi Kino tunye sharia ya fe. Ya kugamba dawa nuntishinge sharia ya lietu fuga. Musiyo na. Allah ya lia lieta ekitabu kino. Gama zimagali nchi. Che wali wo constitution yete kwa kukola monso kujia kena. Nga keina boundaries. Wabuli ili international. Yekole Kenya, Tanzania, Amerika wa eno. Ya lie gendo kukola. Ama nebaji bako. Bulisine yeti lawe hati. Na yeye nojibari ita yeye yo constitution ite kwa kutambuli lako ensi yonna etambula n'obutonde nebo obuzo musajja wekala moja ataina dini nti wamabo osanga mukazi wo ngalino musajja okulotya akubulira kiri mu Qur'an ngali taina dini niye jijia yawuliddeko agamba atya uyu mutabusi nabanga wasomye aya gwomujuza bujuza ndiwe kino ewaffe wekikola ki aha omuntu akubbo yagala bamukole ki ye ayagala kumutta nuka nti ayati bamutta ate awo oba ogenze nnyo wala fetumukola ki singa omuntu olukutembako omukono nti wabbi nti nti nagibishe niye badde nsaba kunsonyiwa nti genda bakusonyiwe wali imamu akutemeko omukono doyolimemu ebiri ebintu byoyanike mwanji ku poliisi tewali baddeyo nnyo misango gigyawo ku poliisi oli bantu kukulimisa myezi mukaaga omukono ogulika wali nagala mukono kwa jjamagu oguno salaamu aleikum agende bamujjanja muddwali bakukutte ku dhuhuri kumagaribi oba olika tewali nsonga ekusiba ekuteekesaayo myezi mukaaga oli eyoolima ekitiibwa kikuweddemu wala ekanzu yo gisigalamu ekanzu yo yandi gwakusinze ntigenda balira okutemeka omukono gwo ogulika ogenda okukola emirimu gyekisigadde abaana bo baweerera ente eyo gijjayo ku ttale n'omukono gwo gumu ogenda omanyira mpola nga bweguwona nga bw'olonde mwanyizo singa bapulizoni batono nnyo n'obuyumba obuli esinga butono wasemuntu nti omanye etteeka lyokutta limanye kutegere bwekutta singa ente etambula bulungi emakka baba nyumiza abagendayo olwazina allahu akbar allahu akbar amaduuka bagasiba omuntu akimanyi nti kiriasobolako bantu bagenda bugenzi kuswalayo ne basala pisibe ne bakomao ku mirimu gyabwe ne waba wavuddeyo nawe ng'oli mubbi kujjako nawuli munayuganda omwe yabbayo ne waba wavuddeyo ng'oli mubbi naawe ensonyi zikukwata kuba bwogenda mu society ola mukwano gwa yanyumiza nti e Rwanda tebasuula bukebe buno nga bwetumaze okunywa amazzi n'okasuula mwana wattu bw'otuuka eri naawe okiyiga olaba buli wantu wayonji tobabuza kano nkateekebwa bakulagira katwali wali nyera okubeere waffe twamanyire okubba olaba oli ng'agenze gyabuliddeyo nga oyoola kuba society yonna nki nanziri naye allah subhanahu wataala ensibo ebaamu esharia kino kitta bantu ekiriwolwali tikiyinza kubaawo ono bamuse nyuzire bamusite one bamuse ne battayo abantu ne bagamba bano ku mulembe gwa miri bateeka ababbi wali ku saawa ya kwini ba omukwomu mukwomu omukwomu teri yaddeyo kubba bantu bonna baateera sirata almustaqim mu mwaka gumu abantu nga bateredde fitra bazzeyo ku bubungo kuba akimanyi nti musajja nti akikola ki tasaaga yite waliwo paliamenti simanyi obuddo bwetwali bato ye yali paliamenti asalawo busazi ekimujjira kyagaa nti abayindi bagende bagende ennaku mumeka tukendage tutandika okubala basigaza ataano mu lumu nga ziringa ez'endirimbo endirimba bagibali ennaku mulunaku emisinde gyakabaka ngolowooza asaaga wallahi nga tasaaga nga bagendera ddala era bagenda ebibakoma obukulu budde buli wede kale allah atugambye nti ebirowoozo byaffe amaaso gaffe feesi zaffe tuziteeke ku kkubo ki awali eddiini amadiini mangi naye atugambye awali eddiini etalina mbaliga bweyogera ekintu eba yogedde kyekyo bwebeera mudde ebeera mudde bweba egaanye eba egaanye subhanaka allahumma wabihamdika.